Fotoje tataɓum daidore Nuhu latanoji sura sappo e go'o aya go'o yahari jewenayi. Kokoji duniya ndu fu um ɓiɓɓe Nuhu tato wato Samu, Hamu, Iyafisu. Allah wi ɓe ɓe danya ɓe kebbina lesdi fu. Komoye iwolwa ɗemgal gotal kabbo ɓe giɗa ɓe shamɓito dow lesdi fu. Ɓe ɗowtanaki Allah nden ɓe shiri mahgo gendi towdi meyandi asamanji. Jawmirawo yi'i gendi ndi i nyiɓeleje mawnɗe. O yi'i shiya ɗowtare i mawnitare yimɓe duniyaru ndu. Nden jawmirawo Allah wi'i raa leyol gotol ɗemgal gotal ɓe fuu ɓe bolwirta. Ngare jippoɗen njiiɓen haala maɓɓe gam to ɓe pahmidira. Dow foto ɗum yimɓe ɓe pahmidirta. Nden kadin ɓe ɗali mahugo birniwol towgol ngol ɗon. Kadin ma ɓe shankiti nder galluje galluje ɓe ndesi toon. Ɓe ndimdimdin kama no Allah umri ɓeno. Hande to en bolwa ɗemɗe feere feereje shenduɗe en ɗum fuu dalila shiya ɗowtare yimɓe. Shoydam ɗowtare bo zunuba ko hakke. Shiya nuɗɗingo e Allah e shiya ɗowtanago mo hendi en e maako. Nden ɗum shenda en hakkuntere meɗen. Hoto ɗum timmi sei ndaren fotoji wenayi ɗum.